Kama ningejua itakuwa hivi, nisingekupa moyo wangu. I loved you with all my soul. Umeishia kuni heartbreak. I don't deserve this, baby. After all we went through. Moyo wako mzuri uko wapi? I miss hata lile smile, my girl. Leave me or love me. Kwako is not an option. Hata nikiforce unipende, you already make a decision. Love is not for the weak. Nilipenda mahali si sahihi. Najaribu kukufuta akilini, but this one is killing me. Cheat, but I regret and confessed. Nilichofanya was not fair. I'm sorry, I can't hold it. Being in this world without you, ni kama mtoto kuachwa na mama. You know me well, nisamehe sana. I will clear all of my mistakes, baby. Don't push me away. Siseme moyo wako but tunapendana. Even our friends they know it well. Tusimalize hadithi yetu in this way. Love is not for the weak. Nilipenda mahali si sahihi. Najaribu kukufuta akilini, but this one is killing me.